ke sanyu bunja ya nyanga ne mburo tulo nyaru senyo kiro luti era sabo mukama june ebinchi chini kwa mbonina ebya kasalo mbonno nina alave ntiri kokufa sibafudde ko kabogere kasta saya galamfune yokwagala okunji mbadde buli omukyayo ya yakukunda labu wesigana abeekitiibwa abafuba kontole wenava nkutawanye wange emyaka gy'amalala mwenava buli kimu ekisoboka nkikozo njagala olinga bikongokonye oba olinda nkukwata olwomanye nti byenkumisinga gy'ebiri
kale maama kale maama miswaro ginnumya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
tabanga wobote genderese wandi gweddalu obuuma bwenne eddirana y'edduka lya laafu mwenkola kwagala nnyo kyenneeyamye ebinaakunyiza mbyepene oba oyo yeekitiibwa ndeka nfuuka kuwummuza ng'ekiro owoza nninde mu nkuza okufa oba ky'olinze ennyengere ompalanye nga mujjawo ye bwompeera ddala obutwa nkunnyonnyola ogusemba omanye obiganira nsiikibwe ondwaza enfe naye ng'omanyi inange nnina maama ewaka
kale maama kale maama miswaro ginnumya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu kale maama kale maama miswaro ginnumya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
tambula olumya lumojja kundeeta omutima omubi weekiise nnyo mirimu gyange mbeera ndowooza ku gwe owooza nkwatiriremu nja kufuyirirwa emikono okute oba olinda mmulise nkooye n'ebyongumyagumya omukwano gwo guntembye ejjoba fuluuta gloria ngenda okuyira laavu otobe abanankwanika banguwe yanakwejujuba obulabo ndeete swiiti n'embulugunya ngeri gy'okyali mutaawo nkimanyi ojja kusiima ogweri sikudyeka ky'otunula ng'omwezi ogwabonese jjo abeera nje ezizimeera ng'obutado obawa bantaasiza
kale maama kale maama miswaro ginnumya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu kale maama kale maama miswaro ginnumya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
njagala enkwagale nanga abaza twagala beetuge oba kakasa ntya nti nkufa kwagala nga ddibu ee kuzaalemu ebyana mwenda nga n'ebikufaananamu ebiri baswa n'ennakato bombi oba balijjira omwo kuyite naalongo kiggwe n'ab'obweza basembere tegeereza abakulu tyewammwe nasazeewo nzaalibwe tugattibwe erubaga gloria walukagga litandike otera afrikana abagenyi baffe abayite basembere ku swimming pool tuge tubba amazzi gasammuke walaala abadde asusembwa atawasa ndina kyennaba mbadde sifunanga ngira ono yangiza